Yo, this is the Straight Up, the Music Doctor, presenting Urban Gospel Volume 1. I'm a baby, skiza la futanambia.
Baraka Music,
Music!
Baraka Music,
Music!
Baraka Music,
Music!
Baraka Music,
Music!
Urban Gospel
Baraka
Volume
Music,
1.
Music
Doctor! Baraka Music, Music Doctor.
Shimana Kwanzo.
Looking good, Father, got goodness and grace.
Yo, Iki, let it go. Wema wako nafadhili zinifuate mi. Wema wako nafadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mi.
Fuate, mimi. Nikitoka nikiritan, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritan, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine.
Wema wako nafadhili zinifuate mimi. Wema wako nafadhili zinifuate mimi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Shaka.
Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yes, if you know me, fata. Evil like a try, koni fata me na kata. Enemies, fata tabu koda na waskata. Enemies, fata tabu koda na waskata. Music, doctor na baraka. To win my soul, so take cross, don't attack. Bile tunatok, na pia vile situnaka. Bile tunatok, na pia vile situnaka.
Wata uwe po wako. Ufiki po wako. Po wako, po wako. Ufiki ya wale. Wata baraka zako. Wata uwepo wako ufikie wale. Wata baraka zako usifikie wale. Wema wako nafadhili zinifuate mi. Wema wako nafadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Zinifuate mimi.
Team DJs present on the DJ. Captain wa kambi ya king na piga prayer daily. Hiyo ndio routine. Yeah. Orders ninapata kwa commander in chief. Okay. Jesus akiniita na team.
Haturudi nyuma. Tuki forward mbele. Haturudi nyuma. Tuki forward mbele.
Yeah.
napiga prayer daily. Hiyo ndio routine. Yeah. Orders ninapata kwa commander in chief. Oh, Jesus, akini ita na team. Oh,
Jesus, akini ita na team.
Tabala, Yesu wangu ndo ananitawala. Kama wake miali nichagua, neno lake mimi nalitambua. Itua harigino na no babalai. Itua harigino na no babalai. Itua harigino na no babalai. Ayama mirako, wacha waone. Uyu nitoa narok nikichunga ngombe. Ayama mirako, wacha waone. Uyu nitoa narok nikichunga ngombe. Kwa mapenzi yako unatenda, baba yangu usinani nao. Na adui wakisema sema, baba yangu usinani nao.
Wameluna sasa angalia,
baba yangu usinani nao.
Wameluna sasa angalia,
baba yangu usinani nao. Oh my goodness, imagine mawe ziki dance igwembe. Mawe, how body dance masinani. Mimi nasema
nimeokoka, FYI. Napenda Yesu, FYI. Napenda nuru, FYI. Napenda neno, FYI. Nimeokoka, FYI. Napenda Yesu.
Pare, pare, ninguém pega. The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
kibao yananisonga mie. Marafiki wandani wamenikwepa mie. Nikidhani na didimia nitapatana na we. Mpenzi wa kweli nishatambua ni we. Nikatoka kidogo nikawa
Sifani kuimbie, wema wako ndio sema. kiki kama kikila. Jiniko underground kisima. Hiwal ni gold na dai chinchila. Naki bini man simsima. Electric flow zitima. Nina yesu niko easy man. Goja husemi dana. Dona anza itabidi umichipanga. Karada kuna maweri. Most wanted, madheri. Flow originator, move how is it touch this. Vile na switch msaya ni tactic. Si feel how my party. Straight at a scene, Kali. Zitima, nina yesu niko easy man. Sinabi maki simsima, niko easy man. Zitima, zitima, nina yesu niko easy man. Straight at a 2-3, zitima. Siko juu ya zimaji, ameniguza ni mwaki. Niko inadi hata wakini sniper kijiganji. Hutia reggae guy fafa. Hakuna shida, hakuna tafash. Zidi kunijaja wakijikomit kumada nimejikomit baba. Bounce tigiri bounce to this. Giggini with the beat tigiri bounce to this. Turn up wanadhani tuko juu ya madre. What up watajuaje tuko juu ya mapraise. Nime stick kwa booth kama payphone. Ziki machua imebruise ya tembo. I bless the mic in quest alone. I am able anani elevate solas my yoga meditation. Zitima nina yesu niko easy man. Sina bima kisimsima. Niko easy man. Zitima
kuna nyakati nikosanga kitanda nalala kwa kibanda. Baridi lini malisanga. Mbuzi lini tafunanga. Hata mavazi zili narukanga. Navaa matambara. Na pia chakule kuwa ni blanda. Haikupatikana. Lakini bwana wa mabwana, hakuna kama bwana wa mabwana. Lakini bwana wa mabwana, alibadilisha vitu ni sambamba. Lakini bwana wa mabwana, hakuna kama bwana wa mabwana. Lakini bwana wa mabwana, alibadilisha vitu ni sambamba. Ulala, wache nini imbe, wache nini imbe. Ulala, wache nini imbe, kuwa mwema tu. Ulala, wache nini imbe, wache nini imbe. Ulala, wache nini imbe, kuwa mwema tu.
Ujana magonjwa karibu ya ningwe meno. Na walimwengu walinimaliza na maneno. Nikakumbuka nilivyosoma kwenye neno. Ayubu walipitia juu ya moto.
Yo, but me no fear no man. Never run fire straight ya man. Kanisa ndani yangu niko fresh, niko sawa, niko rada. Ya no man, level one fire, so spicy man. Can this is any unique of what you call our girl? Yo, hey,
chalala.
Ooh la la, watch any name, watch any name. Ooh la la, watch any name. Ooh la la, watch any name, watch any name. Ooh la la, watch any name.
Hallelujah, hey, he's coming back again. Hallelujah, hey, nipe moyo safi.
Oh, nai, 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 oh, nai, 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 nai.
Nipe moyo safi.
Oh, nai, 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 oh, nai, 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 nai.
Napenda Yesu na yota sisiri. Amenitoa fire ni uko misiri. Walidhani nitarudi nyuma easily. Lakini Yesu wewe umenisitiri. Injili wazi wazi tunahubire. Kwa vijiji hata na kwa masire. Upendo wangu na Yesu siwasire. Minajua nitamona one day. Kila kitu iwe shware. Kila goti litapiga someday. Bila kuliza swale. Minajua nitamona one day. He's coming back again. Hallelujah. Hey, he's coming back again. Yesu ni kalamiti, hata fadhali kufungwa kamiti. Hai, kanisani ni makomiti, na ya muhimu hakuna mikakati.
Tutaimba onana, jumina ye binguni tutaonana. Nimepata na funisha bonana, nimetolea uradi za kuchochana. Oh ya ya, unarudi tena hiyo mini koshua. Nisika kungoja iwe mua anajua, umeniwezesha mikupiga atua.
Kufikia hata waiselewa wakati wake mwema. kutoka juu, kutoka chini, Mola takuweka juu. Na ushawahi, ona uzi uzi kusonga juu. Na ushawahi, oh, hatawahi chelewa wakati wake mwema.
Mayo kipofu wakaona, tena akaguruma mama aliyetokwa na damu akapona. You know, aliguruma kaburini kifo kikakosa mana. Tena akaguruma Mr. CBN kaona mwangazo.
Wapende tena, wapende tena.
Simba wa Yuda na guruma.
From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets.
Anakiguruma, nasi aliguruma bati mayo kipofu wakaona. Tena akaguruma mama aliyetokwa na damu wakapona. You know, aliguruma kaburini kifo kikakosa mana. Tena akaguruma Mr. CBN kaona mwangazo.
Shida zitakwisha lini? Anaguruma bora umwamini. Njia zake na zetu tofauti. Aliguruma ekaluni pazia kapasuka. Aliguruma barini mawimbi yakapoa. Aliguruma saizi pia mimi kaone mwanga. Aliguruma.
Tararara.
Sometimes I feel like I just wanna sing.
Na 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 na.
Government, even the government, even the government, even the government, even the government agrees. Even the government, even the government agrees. Even the government agrees. Even the government agrees. Even the government agrees.
Simba wa Yuda na guruma na kiguruma.
government agrees. He's a dangerous DJ. Even the government agrees. He's a dangerous DJ.